Mama, forever, pangana ana.
Yeah. Talimbiki la tadusa muzikomo moyo wapaziko wovuta wendi choncho aga pasule alibodi ndi ambili akufuna za mbili yakozolemba mbili iwe ndine baby tachoka patali ayezi sako masangati fike mkono chikonde chatu pano baby chinadula aga pasule pano mazingo yankula
iwe ndine tachokela kutali ona kumwe tachoka kumwe tupita chokela kutali ona kumweta chuka kumwetu pita kutali
no, soba no baby konda tima wanga chikondi changa muti mwanga ndicho dzadza usamvele zokamba za anthu mafana iwe chikondi changa ingopanga za ine basi akakuya nkula kuti tu umusiye aiti pacha akupangila sojani chikondi chake chabosa zingofuna kuyuza usawamvele baby undi luza nikakuuza baby undi mvele andiwe na wakwao basi sokoneza mafuna kale singo ati ife tifanani koma lemba masipoti wanga de everyone
iwe ndi ine tachokela kutali ona kumwe tachuka kumwe tupita kutali iwe ndi ine tachokela kutali ona kumwe tachuka kumwe tupita kutali takumbukila mene tadusa moja takumbukila Jimakumana ndizo koma iwe Hala ni hatu ambili Jakumana ndizo vuta iwe Ambili ufuna kusoko nisa
Iwe ndi ine Tachokela kutali Ona kumwe tachuka kumwe tupita Kutali Iwe ndi ine Tachokela kutali Ona kumwe tachuka kumwe tupita